ayant appartenu à la même mère et ayant allaité le
ngolbe inda goto muyni be indi goto endam kay don haadi hakunde rimdaabe worbe e rewbe ile kosam indi hono do bubi wiyade kala wat su telaji nati hakunde rimdaabe be mitintinde gorintini be noni kosam indi na jogi na fasan e ngure jogi do place modo e lengur ram bingel adam ko buri hewde debbo ciowi do na watan hakilo san jalla landinde grangal kecingil kaydun gel do kicil warta e kuyam sabi bingel adam mo ulatoto yu goto dental ngal denno bangal mudun grangal mako landinte sabi o goto e yimbe galle e si e kanyeli nyul inda yata fi cagal gilli inira do dum fuddirta jokko hen kala monira be kecingil kambar dun an darda benudo fuddira bangi nyam indi mudun hokkude kosa suko denno an hani inira be junibe ngatan hakilo sanne kado hala suno fuddiri hokkude bangi nyam indi non juktito fay mirabe on do suko dum lato sababu kawral e gutuma gu sukabe be denno an hani inirabe be tedina sanne ne suji amendi kum wajoto mi inirabe junibe yo huntande hore nuynugo sab bangal and science e yimbe fuf do hala fe yeber yala jumu na lato ardo e lengurra mudu fuf denno dum sambina kawral e gutuma gu hakunde sukabe be
très fort, très solide entre les enfants qui sont nés d'elle.